Yeah, 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 yeah. Whoa, 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 whoa. Yeah, 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 yeah.
The finger wa-
Moyo wangu nani do da doom da do. Moyo wangu nani linda linda li. Moyo wangu nani do da doom da do. Moyo. Moyo wangu nani do da doom da do. Moyo wangu nani linda linda li. Moyo wangu nani do da doom da do. Moyo.
Chana na chuchuchu za chini. Chungana dunia tabara bovu. Weza gombana na ndugu rafiki. Mkuki kwa guruwe kwa mwanadamu uchungu. Moyo wangu nani enda round around.
Moyo wangu nani enda down down.
Moyo wangu nani enda round around. Moyo.
Moyo wangu nani dunda dunda du. Moyo wangu nani linda linda li. Moyo wangu nani dunda dunda du. Moyo. Moyo wangu nani dunda dunda du. Moyo wangu nani linda linda li. Moyo wangu nani dunda dunda du. Moyo.
You freak me out like wildfire. Zip me up, girl, walls on party quiet. Carry wild man, it's every full monster. Ain't in a side. Always on my best side. Please keep hoping it won't be fire. But I had a person never got tired. You promise me you'll never be lying. Dreaming of being a billionaire. This to me, I'm a pioneer. One shit off a single T and lovely song of single E. Gave you the benefit of that. And never you will let it out. Over your balcony, him in and out. Step up and you fell on ground. But to the world, I'm tired of that. Don't think that I'll let me proud. Hitting now, shawty love. Free mama, don't wanna see your bow. You're just so that I can see. There ain't nothing like misery. Look me, wanting my destiny.
Moyo wangu nani dunda dunda du. Moyo wangu nani linda linda li. Moyo wangu nani dunda dunda du. Moyo. Moyo wangu nani dunda dunda du. Moyo wangu nani linda linda li. Moyo wangu nani dunda dunda du. Moyo.
Moyo nani dunda, nani yenda spiri. Tangu uondoke baridi mezidi. Stress kibao mpaka nina buta wedu. Liondoka bila kwaga kam tamo kani mwaga. Nilijua nina wife wakuanza life. Nikakupa utakacho kwa haso na jasho. Nilijua utatulia hauto nikimbia. Kwa shida na raha utavumilia. Umeona boro kwepe we usepe. Na wenye fedha wenye mali, japo sina hali na mwachia dalali. Zamu yangu ikifika ninajua nitapata. Kunipenda kwa dhacho kupoteza wakati. Nimepita mengi na yote majaribu. Nimeona wengi hakuna lienitibu. Kunicheza sana na rohu kuharibu. Kaka chunga sana ya sija kakusibu. Kwenye mapenzi ni ngumu, mapenzi ni sumu. Yame ni hukumu, nisha ungamo kweli. Kunguru wa fugiki ni kama kumwachia mbuzi amchunge fisi. Je.
Moyo wangu nani dunda dunda du. Moyo wangu nani linda linda li. Moyo wangu nani dunda dunda du. Moyo. Moyo wangu nani dunda dunda du. Moyo wangu nani linda linda li. Moyo wangu nani dunda dunda du. Moyo.
No bab, no bab, no bab bab. No bab, no bab, no bab bab. No bab. Moyo, barua ya moyo, soma juu ya panda la uso. Yetu, igala, jemedan, jemeza familia.
Yeah.